The hardest DJ with the hardest tunes. DJ Richie 254, the scratch.
Kama kuna kitu inatufanya tukue kitu kimoja na pasta. It's as we can have it anywhere. Gari ni tuwa tuwa. Kitchen ni tuwa tuwa. Everywhere.
So alright then. Care to the down, care to the down, down.
Super duper.
Tuwa tuwa.
Tunapiga tuwa tuwa. Kwa kiri, tunapiga tuwa tuwa. Kondae, tunapiga tuwa tuwa. Kwa keja, tunapiga tuwa tuwa. Yo, matuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa. Tunapiga tuwa tuwa.
Everywhere.
Matuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa. Tunapiga tuwa tuwa.
Everywhere.
Okay.
M biggie biggie, anadai sticky sticky. Sticky sticky na mpigia kwa kiri. Kasuiti, katamu kadhiti. Naka piga beating, kanalia tuwa tuwa. Ai ai na mbulia kikoini.
Hold up, hold up, hold up. When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
Kama kuna kitu inatufanya tukue kitu kimoja na pasta. It's as we can have it anywhere. Gari ni tuwa tuwa. Kitchen ni tuwa tuwa. Everywhere.
So alright then. Care to the down, care to the down, down.
Super duper.
Tuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa. Kwa kiri, tunapiga tuwa tuwa. Kondae, tunapiga tuwa tuwa. Kwa keja, tunapiga tuwa tuwa. Yo, matuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa. Tunapiga tuwa tuwa.
Everywhere.
Matuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa. Tunapiga tuwa tuwa.
Everywhere.
Okay.
M biggie biggie, anadai sticky sticky. Sticky sticky na mpigia kwa kiri. Kasuiti, katamu kadhiti. Naka piga beating, kanalia tuwa tuwa. Oi oi, na mbulia kikoin. Na mshoda na gifoin. Na mwagia ma oil. Oi oi, na muacha yuko hoin. Kama moi.
Tuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa. Kwa kiri, tunapiga tuwa tuwa. Kwa ndae, tunapiga tuwa tuwa. Kwa keja, tunapiga tuwa tuwa. Yo, matuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa. Tunapiga tuwa tuwa.
Everywhere.
Matuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa. Tunapiga tuwa tuwa.
Everywhere.
Tunapiga tuwa tuwa. Sauti ya kitanda. Msupa sauti ya kinanda. Cheza chini ka haiti ya T-Dad. Ukiteshwa dondo, takuita sweetheart. Kutia kutia, niko pigia kitanzi. Ina kibanzi, msupa kutia kutia. Dandia dandia, leo nafunga kazi. Nafunga kazi, nakutandia dandia. Ina pepo la ngono, napiga bawa la mkono. Napiga nyeto na omo, ikusi ni ya momo.
Tuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa. Kwa kiri, tunapiga tuwa tuwa. Kwa ndae, tunapiga tuwa tuwa. Kwa keja, tunapiga tuwa tuwa. Yo, matuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa. Tunapiga tuwa tuwa.
Everywhere.
Matuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa. Tunapiga tuwa tuwa.
Everywhere. Everywhere.
Matuwa tuwa, tunapiga tuwa tuwa. Tunapiga tuwa tuwa.
Everywhere.
Macho yana tongo ayana mwenyeo ya maridhiano. Peti anakata mamodo na anachongo.
Semi huru yula.
Upendo kwa yari wezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusipoteze anete musilete nyondo.
Semi huru yula.
I need some love now. Some real love now. Ayana mwenyeo ya maridhiano. Peti anakata mamodo na anachongo.
Semi huru yula.
Upendo kwa yari wezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusipoteze anete musilete nyondo.
Semi huru yula.
I need some love now. Some real love now.
Yeah.
unaweza kukost. Mapenzi safari kiridhia ndo ndondoki. Unaweza kukost, unaweza kukost.
Umewezesha na kuna venye mafisi unawatesa. Jo, ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo sina keja niko loji. Kizani utalamba ukijai kukiona. Akifika Erianda, msokoni wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kani do tutunye wapa
wengine you know.
Kia, Karsabun,
nataka ipo volcano.
Fili day girls,
Farboy Bush.
Wendy, now you know.
Peter, Karsabun,
the type of volcano.
Fiddy Dave Jones,
Farboy Bush.
Hey, fuck an idiot.
You made the dance. Run,
so get any fire.
Navo on the beat.
Siriani are 2x2. Siriani are 2x2x2. Sasa dada uki dance, unangam na kutunga duba. Abdallah ina direso. Siriani are 2x2. Siriani are 2x2. 2x2x2x2. Siriani are 2x2.
Acha waka mwili kama akianoa. Kama meno mbaya hii ni tangoa. Aliweka kwenye throat alafu anakohoa. Erebini lete poti duga luna koja. Piga magoti unafakuni ya budo. Akule bambuki African Bantu. Piga tempo ile ya Cindy Sanyo. Chini iteni na gal misi kufaha. Iko Titan tuto wataveta. Na kamna kiti juu lazima utahema. Utatangaza hii lazima utasema hii. 2x2 kupiga na kuenda.
Siriani ya 2x2. Siriani ya 2x2x2. Sasa dada ukidance unangamna kudunga duba. Abdallah ina direso. Siriani ya 2x2. Siriani ya 2x2x2x2x2x2. Siriani ya 2x2.
Okay, susi njotika kamdenge sindenga. Na kutoka kakingale ni kipienga. Off leg na wakunyo kama Fanta na mangyusho. Mebeba makunyambes kama Kanta. Dada mnyonyo na ipo volcano. Mini jamjes na natoka Islando. Nikiwa rima nilikuwa chopi maobai. Tool divide miguza teacher after teo. Kama sansesu ni dandie. Iyo ndina niko idha ya kuitandika. Muguruma kama nduthi ni kinjotika. Ispodu iyo ponge ina utam. Hey.
Siriani ya 2x2. Siriani ya 2x2x2. Sasa dada ukidance unangamna kudunga duba. Abdallah ina direso. Siriani ya 2x2. Siriani ya 2x2x2x2x2x2. Siriani ya 2x2.
Ninangima kwa ngife venye ninaona low form. Lazima ijipe magiremba wanifata wanasema niko konki. Ati wana noti na wana ninoki. Mwanzo tunaeza kuwa like Bonnie and Clyde. Lakini zi habari zako misi die. Mina die tukubanjo. Sijali uko waya au umedungwa kazi. Manze pia miuvanya ni ya farasi. Fresh out the UK ya mwendi komi njage. Rangi safi weza dheni mi ni mkamba. Mbugi yangu fiti si mbugi ya wa mama. But to blow up call me Osama.
Siriani ya 2x2. Siriani ya 2x2x2. Sasa dada ukidance unangamna kudunga duba. Abdallah ina direso. Siriani ya 2x2. Siriani ya 2x2x2x2x2x2. Siriani ya 2x2.
By 2x2 mina penda for some forms. I'm a handsome forms a handas. Na wabien kwenye bed wanajua mini rest. Tosa kwenye beat wanajua choto ni hit. Wanna die to my dick, wanna die to my hit. Wanna die to my piece, wanna die to my job.
My business, and I see you in London.
down on your mama, shaking what your doctor gave ya. On your worst behavior, Susanna Van
Zandt. Oh, no, no.
Nadhani mini pilot nyege, nyege. Nina rungu nadhani mini psycho. Piga nduru ni washe tu mandukushe. Nikichumo nadhani nikimboife. Kuna demia mtu wote ni mandukushe. Nazikishika laimu nikumbushe.
Misi wale wakulete wa maua. Bila ndomsi unajua utaniua. Tesa kitale mpaka maua. Nikikalia si utahema kifua.
Nyo kitaka bigiriri na mateketa madigiri kupaka nizoma firifiri choma noti za ngiri ngiri. Nyo kitaka bigiriri na mateketa madigiri kupaka nizoma firifiri choma noti za ngiri ngiri.
Bao na najengwa chencha tao.
Na pop ni kamao jina kaya mau mau. Kawada kakinyonga meza maji ya limau. Kajaba kakinyonga cheki ni ngango ya mbao. Hola, old lady kende jizi.
Rosary
Kataboom
Goddess
Vicky Fonder.
Yeah, Vita na vitamin U. Kenyo minataka ni vitamin U. Vita na vitamin U. Tunapigia Vita na vitamin U.
Come fight with the kitty like it's a contest. Say you put it in position, then me curve me waist right there in the middle. Yeah, that be the place. Yeah,
me, I'm under me. Me, I'm under me. No, me, I'm under me. Girl, me, I'm under me. Yeah, vitamin, vitamin U. Can you mean attack on the vitamin U? Vitamin, vitamin U. Turn up your vitamin, vitamin U.
Nipe love baka nseme enough. Najua unapenda niwe on top. Till we mess up the flows. Mess up the flows, yeah, yeah.
Hey, ati gali nania nisa cheki unantia. Kwa kisima yako minataka tumukia. Ukini cheki sura suna cheki na ufia. Usini weki sana sana cheki na ufia.
Kilalisha unda plan kutisha hizo keku na majagu.
Itisha mzinga bana ziki come to lori. Hakuna idha youth man we turori. Oldie kabisa turori turori. Meda ofisi turori turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika
pala, 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 pala.
Yo yo, Boondocks gang gang. Yo, prr kang kang wakali wow yo yo. Dio how clue on the beat yo.
Budo
unachorea umadam. Buda zimiraru uka dance. Weekend yo iyo imelan. Mikoba kila lisha unda plan. Itisha hizo kek na majagu.
Itisha mzinga bana ziki kam turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori turori. Meda ofisi turori turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangonya kamenya isanza tuku banju. Usha gibuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Kwenye mkono adi mdomo niko loot. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Emo wakika mtu na wapandilia. Heye tube tumegaramia. Shiki masa tumesha chelewa. Nani ata drive na tumesha lewa. Chunga ama demo na weza kupora. Ju wengi wa ukondani ni wako. Cheki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Na juo ni tabliki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki kam turori. Hakuna idha youth man we turori. Oldi kabisa turori turori. Meda ofisi turori turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Wado wa muranga ame kam turori. Makek zikiisha muratina turori. Tukimix na kindogu zito gorokie. Mina katabiko adimu ni kurori. Tukimix na kindogu zito gorokie. Mina katabiko adimu ni kurori. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kaitabidi minta city adi wada. Kima uru towa kutu adinki wajaba. Nyorea miya pana tambu wala wama.
Itisha mzinga bana ziki kam turori. Hakuna idha youth man we turori.
Dunduka, 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 dunduka.
Nanki pata na ipima pima na ipanda na lima. Nanki pata na ipima pima na ipanda na lima. Na ikichapa jona dunduka, ey, dunduka, dunduka, ey. Dunduka, ey, dunduka, dunduka, ey.
Yeah, una santi ya punda una mateke. Nikikuna uta umota na stete. Waveve joziki pundi mska kokote. Wade bindo izo daba zitokote. Anadai kuna sija tebo nge matope. Anadai ndizi na pandakas ni matoke. Scam fast name stone and a kakope. Mangeus nizi wana ball kuliko makrome.
Nanki pata na ipima pima na ipanda na lima. Nanki pata na ipima pima na ipanda na lima. Na ikichapa jona dunduka, ey. Dunduka, dunduka, ey. Dunduka, ey. Dunduka, dunduka, ey.
Sikiza kuna tutu na mibiba. Tiki ndani ya bukla zita tisa. Kile kana kata katate pangwa. Sito na kwa jiko katate ndo bla. Kuliku jangwa na stingo ikatubamba. Tuka patangwa na tanzia na tupanga. Aka tupanga joki anapatia nanga. Ata makase ali wapatia nanga.
Nankipata na ipima pima na ipanda na lima. Nankipata na ipima pima na ipanda na lima. Na ikichapa jona dunduka, ey. Dunduka, dunduka, ey. Dunduka, ey. Dunduka, dunduka, ey.
Kana za kipasa pasa vuko za matindi. Siti noko kuta panda vuko za maringi. Kana pika shot na cha alama ya kidi.
Mavu on the beat.
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Nina igwa mani wegi theta sokera.
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Daro wiguno tumeleta madhena.
Na mkemba. Pumbe 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 nda mkemba. Pumbe 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 nda mteka. Pumbe 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 nda msesa. Nda mkemba. Nda mkemba. Pumbe 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 nda mkemba. Pumbe 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 nda mteka. Pumbe 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 nda msesa. Nda mkemba. Sijui kikuyuba tu msupa ni karogi ni ngori. Anofizi sana mnyama pori.
The DJs who's got that party turned to a crime scene. Because the ladies have been fighting over him.
Masaya kiwandeze amejawa na mori. Kadet ni cross me tafika apo voy. Sina holy spirit unilikulanga joy. Weni lele ama vajona kerere. Peke ama chupa ya shere. Chege ama mwangi ananyege. Mwewe ama kuku joni mwere. Zako azishiki adiweke mchele. Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Nina igwa mani wegi theta sokera.
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Daro wiguno tumeleta madhena.
Damkemba. Pumbe 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 damkemba. Pumbe 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 damteka. Pumbe 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 damsesa. Damkemba. Damkemba. Pumbe 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 damkemba. Pumbe 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 damteka. Pumbe 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 damsesa.
mkemba. Missy Patrick lakini naingunza. Shada ziban nikakeja naiguza. Tiwa ndole jikune ni kama funza. Dempoko vaja kuna kitu tanifunza.
Legeza kitanda ni jeneza. Mtu ni safi kitanda toweza. Simo kando hapo utameza. Uko wet pango ni nateleza.
Sikiza zeze hapo buda nitacheza. Chapa ilale ex wako ni kalesa. Yako sinyoka unajua ikolesa. Ni atom kuna venye buda utatesa. Supana kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Nina igwa mani wegi theta sokera.
Supana kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Para wiguno tumeleta madhina.
Mkemba, kumbe 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 ndamke.
Fresh cafe banga 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 banga.
The hardest DJ with the hardest tune. DJ Richie 254 with my scratchman.
Hypocrite shot it gang. Hypocrite. Fresh cafe banga tick tack. 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 Fest banga, tick tack. Fest cafe banga, tick tack. Fest cafe banga, tick tack.
Bad 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 girl ka kriye youpi. Boom boom bad cafe bad man digging. Bad girl ka kriye youpi. Dancehall shatter man cut chak bidim. Douce mon messieurs ma en pack a fun. Fest cafe boom bam blackatam. Evoleta son a badaman.
Fest fest cafe banga, tick tack. 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 Fest cafe banga, tick banga, 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 tick banga, 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 tick banga, 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 tick banga.
Boom boom, bad blag. Buzz back, back it up, hashtag. Champagne jack on the shack table. Madame a wole sou mwen ya kat pat. Objectif money make on pack pack. Apprend sou mwen kon tick back. Pour la tactique, j'ai dit tick.
Fest cafe tick tick tack. Fest cafe tack tack tick. Fest cafe tick tick tack. Fest cafe tack tack tick. Fest cafe tick tick tack. Fest cafe tack.
Yo, it's all over on the drink, on the drink.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tukata yako. Makuki na makeki ni zako.
Birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Welcome to Nakaro pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Leo, leo, leo ni leo leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi dogezi uweka meow meow. Nina doza kutrow for me how how. Mr. Loku Loku swagia kibao wow. Sio masone mangira mathao thao. Feel bash make a wish blow hiyo kando.
Nimekam na zawadi kila aina. Makolon na makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende diner. Machapo machipu na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tipto kidogo siyo sana. Mwambia le kuzatu mesema sana sana.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Welcome to Nakaro pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiugopi. Leo tunapate watu ukoti. Kata, kata.
Alkapolo se orona beat.
Ala, pani weninge usoke domo. Ala, usha niletea tumu domo. Ala, nilikuteka kimangoto. Nadhani ni vajo, gumbe niliokota poko. Akili liagwembe selipenda dudu. Akadra istati ya patiwe mudu. Akana mali ya kutu siapatiwe munju.
Sasa ex, chani yo, aki sauti yako bwana adi unimaliza. Ikiza Ibiza, mama mapiza, baridi ya freezer. Tuna majira, mapunyeto sasa aki kara kuingiza. Single flani, kwanya miujiza, tunapenda Tony, kani sina Tony, kani sina
Basi cheza na dudu, cheza na dudu. Baby cheza na dudu, place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu, baby kula marungu. Mi nataka ni kembe mama, kuna vile ni patama. Wacha nishike yako kwa ma, ntainyonya kifika kuba.
Niko na mameli, itaki na mili, waka mkutach mwili, na wapewe mbili. Nikicheki madem na geuka mikafiri, si siri no surrender mi albashiri. Msupa soba, na minko maji, achangu sengoda pia kuwe maji. Ashala liye shoulder, nepiga rosafi, mkono ndani ya troza rungu shaji chaji. Kwamba na umbanga kana B, lakini nikipewa na ipiga kama G. Kwa watoto tunahesabu ABC, msupa takisonga amekwama tu kwa D.
Basi cheza na dudu, cheza na dudu. Baby cheza na dudu, place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu, baby kula marungu.
Kufika mwisho nilipiga niko ya rangi. Nataki ya pungi vimedulia tu ipangu.
Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane.
Mami we ni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumale. Niko na wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nisha mare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air.
DJ Richie 07Z.
Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane.
Mami we ni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumale. Niko na wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nisha mare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stella ndo kwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyeke man
Shafashi na mbosho.
Nyeke man
Nyedete kigosho.
Nyeke man
Karedio gashoro.
Nyeke man. Nyeke man.
Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane.
Adam na Hawa pale Eden. Wako machan madawa wanashashangale. Wameshikwa na njana shindo kule gani. Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati sare. Staki no mahi chakula ni ngori. Imebarikiwa sana lakini inangori. Nyaku sare siku mari mbogi siki munyoski. Nani bush ina vanshina ili ya Moses.
Yeke man
Shafashi na bosho.
Yeke man
Nyedete kigosho.
Yeke man
Karedio gashoro.
Yeke man. Yeke man.
Akakanguna nikamali mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikamali yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamali yao mare mare. Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane.
Niulize kana kaa vile kana kaa kwa picha. Au tuto ni mafilter. Na nikitoke na kwa katoto katachachisha. Atupidi mikavitu.
Not it for God.
Nishikaga doja nataka gata rimbo inakagakana.
muchafu wa garada naipanguza na madu kombosho mushikisha moguka kashata na kokoto nitanganya maduya na mambegu za koko ati muta kagasura ni bleach kidogo joni skipenye mtapunga mini trend kidogo cheki nasikia ninjo kisira dohaga ni shoe game mtoto jona rasa mire machoche za unge mambige timba skute riga kena shoe game ati you die ni mteke CB you die to me me CC kizu utaka kasi kema babi nyuguzi shodorari nunga cheze daki daki ucheze daki 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 ucheze daki daki nyukis kizu utaka kasi kema babi nyuguzi shodorari nunga cheze daki daki ucheze daki.
Bona ni wagawe bana na ninusu. Hiki kosi mbaya sana, tupendi ya sara. Fadali tukafungwe na mabusu. Nimeanza sijamaliza. Foka peke ndo mwangaza hapa kwa giza. Una swali sawa uliza. Kosa kukwa nisidhani kama ndasiza. Combination ya nikwale motivat kize. Yani body body staminate. Ukitaka feature ina depend. Na mista kuficha lefanda. Check you one time more, me udai more. Me udai big na si big G. Yani haga jo, mata on. Na naitaka tukika tika.
Kitaka tukika tika. Taka tukika tika.
Alafu mwana ume mzima Instagram na mafilter. Nadai wave ama unadai hipster. Na siko shua hata kama jo unapata picha. Wako za kimazisha ni kwa nadai feature. Sishi dangu mwana ni usu. Mwana ni wagawa.
Kali trust ya najua ni kushua. Kemona chama moja majua. Na kulike wa line na ninajua unajua. Mapema. Mapema very fast. Mapema very fast. Mapema. Mapema very fast. Minajua ati we unanijua. Kani trust unajua ni kushua. Kemoda chama moja machua. Na kulike wa line na ninajua unajua. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast.
Mapema modo mindo kemoda jo. Zibazo mindo bazenga ya. Unajua hii uta mindo kusema jo. Wacha machocha unachachisha ya. Mini Christian ka Ronaldo si chezi vimesi. Kama gavana wa bado ruki kasina. Unaruka kipetero kiyesu. Nakata historika na kata na kisu. Jumi upenda magoshodo. Na blend konyaji na kavodo. Kemoda kena nireke modo. Zina nice kama devo agadondo. Kami ni Samson ya ni Delilah. Mami kunasa kama Royla. Kicho nyanya zimeri kacho kama China. Kina maina na mademo
suena. Sio ule food hawa na sila na chupa ya doshi. Nikishika ya umito.
Mimi ni Empress Queen wa machuma. Napenda chuma na skingo za nyuma. Ipu waguva chapa strokes bila huruma. Hii center inataka tuhuduma. Test yangu huwa chuma ya doshi. Isa mendani ni istimi toe moshi. Chuma ni usi mevi ya pongi. Fea na tuma ikitoka migori. Ama mluya kutoka maragori. Ukifika karibwa kuna hodi.
Mom, chuma ya doshi ni nini?
Chuma, chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi, minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi, minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi.
Ni aje Empress, amia kuku impress. Mepata kolia kwa concerning the doshi int. Teen and over, hivo sita ogopa. Kulecha mwenyewe nkusete kwa sopa. Nombo dako, walete na siovako. Minawe Bako hadi tumwage majasho swali ndee utaweza kuhihandoli chuma sio rahisi sio kama kukopa bando ukifinywa vizuri utataka hizo za kando mifundi mmoja mdeli confirm na njeri wa dago
confirm na njeri wa dago
chuma chuma ya doshi ninataka hiyo chuma ya doshi
chuma hiyo na waria nyuku waro we
kadafa
kiro do chiga kurina wadadi chema hiyo na waria nyuku waro we
tanyo Boondox Gang
kiro do chiga kurina wadadi chema hiyo na waria nyuku waro we
kadafa
kiro do chiga
kuria dana unaulizo kautezana kwa kunyonga sana ndagi wasichana ati weni kichwa mbaya nati leo ntaka dawa unapendo mama sana na upendagi wasichana
hainishtui lakini nimeshtuka weni mwanaume umeweko umefugwa haunishtui na yo gari ya dadi haunishtui na yo pesa ya mami toka hapa Toka nani, unaturingia Vile umeomoka, tulitoka kayole Squeezy unaishu moja, how to stupid Toa ufala hapa
Na koshia demi yako mindio mopsik Aikosi pia njim na nikopi Juleo zikiisha mindio choki Na wendio chali ama weni kadem Chunga demi yako minta kapeng Abiro chwadi mindio matek Mpek, mpek, ndosi mwage mate Check, check, ndasi kule kake
Kigodo, tiga kurira madagi
kuria dana unaulizo kautezana kauna penda kunyonga sana na upendagi wasichana ati weni kichwa mbaya nati leo ntaka dawa unapendo mama sana na upendagi wasichana
I'm a jabba man, na siyezi katema Kashada na, ka glass ka kupima Fix your makeup, hita panguza kemira See you later, wesi mzing, wesi king Ataka, ni kukazo, si kaze kunyi Weni mtaro, nilizamo, si kuje 2 weeks Na wawoni judge tu sana, na hawalipwi Na mangezo be like
Vitisho hainis tu uui Buda utajua hauju uui
Mbogi yako inakafuki sana No wonder manzi yako ananivuti yanga
Mimi ndio pelewa mtasa
Muna muna ni kama shira tuleta corona Munga mudansi
Tunajua ni kenja ni mbuaya
Mavu on the beat
Rose Newton once again
Yo Peter Scarlet
Daddy
Kani dance, mimi ndiyo peli wa mta Nikitoa wate wanazitoka Kani dance, wate walijaribu kutap Mino kanjo sasa hakuna tap DJ John saka nita kwenye track Gava inadai mini vai mask Nikae home, sina ataka pesa kagas Nikonja na siwezi madavas
Kibamba,
sau paka nikonja Koma ikibamba mina katika
Dance, bamba
Watu wate zimeshika Wana kunja kiunu wakipiga gig
Dance, kibamba
Nikunjika, nikiwapika Kina latifa, wanafurika kama mifupa Unaigishwa, tukitapika Unajipita, tukilipuka, kocha Moja, mbili, tatu
Dansi na cheswa na watu
A few
Kapila saa moja
A few
Hakuna kupika chafya
A few
Ambulance
We, we, we
Dansi kibamba
Nasa umbaka nikunja Koma ikibamba mina katika
Dansi kibamba
Watu wate zimeshiwa Wanakunja kiunu wakipiga gig
Dansi kibamba
Dansi kibamba